chineke na emere m were kpebie na chineke dere m mma Nwachukwu ọ dịkwazịrị gị mma ka m jụọ gị ibe ri agọ ọ bụrụ na chineke dere gị mma kpọọ ya ikwe
Yeah.
present, God who is everywhere, Deus omniscience, the honoring God. My Lord, in Exodus 17, 15, your name is the Lord, my banner. Oh, you are so good to me. drink again. Let the dead hear again. Even the dead shall rise in the name of Jesus. Healing minister. For the glory of God. For soul winning.
Give my sickness, Lord.
Salus animaru.
Okay, well, you can go home. Gloria. Deus de Deus, diabo. Good.
you're not.